tuombe, tuombe, tumpokee. Tuombe, 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 atashukulika. Tuombe, 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 tumpokee. Tuombe, 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 atashukulika.
Ukiomba Mungu alali, ukiomba afungi sikio, ukiomba yeye asinzi. Ukiomba Mungu alalie, ukiomba afungi sikio, ukiomba yeye asinzi, muite atashughulika.
Tuombe, 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 tumpokee. Tuombe, 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 atashughulika. Tuombe, 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 tumpokee. Tuombe, 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 atashukulika.
Danieli alitupwa tunduni kwa simba wakali, aliinua kinywa chake kamuita Bwana wa mabwana, afunge vinywa vya simba wale wasije kumdhuru yeye. Kwa vile Mungu kajawa na rehema, kafunga vinywa vya simba.
Tuombe, 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 tumpokee. Tuombe, 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 atashukulika. Tuombe, 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 tumpokee.
Haijalishi umeomba muda gani, haijalishi watu wanasema nini, analiomba akapewa mwanda, omba atashughulika. Haijalishi umeomba muda gani, haijalishi watu wanasema nini, analiomba akapewa mwanda, omba atashughulika.
Tuombe, 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 tumpokee. Tuombe, 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 atashukulika. Tuombe, 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 tumpokee. Tuombe, 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 atashukulika.
Kwa maombi Mola sikia, na kwa maombi yeye atatenda. Tukiomba baraka zinashuka, tuombe atutende mema. Kwa maombi Mola sikia, na kwa maombi yeye atatenda. Tukiomba baraka zinashuka, tuombe atutende mema.
Tuombe, 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 tumpokee. Tuombe, tuombe, atashukulika. Tuombe, 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 tumpokee. Tuombe, 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 atashukulika.
Tukiomba amani ya rejea, tuombe bila kukoma, kwani ipo Mungu.
Tuombe, 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 tumpokee. Tuombe, 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 atashukulika. tuombe.